the best melody.
Come on.
mashani mwa
Baguma
Tanga itawele kama pa
Baguma
Masuwewe peke na watoto wa
Baguma
Napata risike kai mkono ni mwa
Baguma
Atubesha kujua umekosara
Baguma
Suja mama peke bali kwa teo
Baguma
Na unapenda choko choko
Baguma
Atama asio Zimani kamone mama Kefo vincha raja mukondo zima mzikile Singe kwa masha usi vila mama Hata wa singe pika kukote
Vila mama
Nombale unikukumbushe
Zamani ya mama
Kama memkose kamo mberali
Wako mama
O mama
Siku jike moyo mama
Utaisha masha usi
Siku jike moyo mama
We know the best
Sikujike moyo mama
Wala nita supa uma
Sikujike moyo mama
Hata kama mama yako kiumbe ndogo
Wazazi
wa Eti kisa mama yake Ni maskini